Hey, yo, Steve.
Nadi hai nala sis,
ena munyembo sina lipya to mapweka.
Nadi hai nala sis,
zama styler, zama ndi majeta ndizo kuyangati.
Nadi hai nala sis,
singandi, zako panga.
Nadi hai nala sis,
sis.
Sis, nadi hai nala sis, sis.
Yowa,
sis nadi hai nala sis,
singandi, mapweka.
Nadi hai nala sis,
zako, honesta. Zopia Mafana mbili ya mazipopa Hati mnyembo atakondija Hati ya koza kundipanga Zijezo mwana mupanga adija Ndema yika stylo ngati henele Songa nijipanga ina ndi chantele Tungu fika man Mafana wa ama ziwa man Kuti apapati tagudiwa man Style yanga ndi ya makan Mafana na usani kujapan Style yanga ngati ya kujapan Henele Fana we Soga Sunda Nunga ku kete Nunga ku Delete Pestimente Nunga ku kete Kwana ndiko fusa Waku menyanda Iwa ndiko susa Zomu ndi mapenga Ngati henele Olu mafana Hama dabe Ma regendi Hama tawa Kunde pasa bibi Kujuta hiti Fazi akuti mfana Unifiti Ngati henele sis Mkazi wako Ndi taku Ya sin Ngati henele sis Ndiko zako yika Chifusi choku Ngati henele sis Fazi ndiko dabla Kadi kinta Ziku tanka bla Oku chita cha Choku chiti kandi cha Oku yaka style on Ngati henele sis Ngati henele sis Nene munyembo singa ndikia tu mokweka
Ngati henele sis
Zuma style Zuma ndi majeka ndizo kuyangati
Ngati henele sis
Singa ndi Zako panga
Ngati henele sis
Sis
Sis Ngati henele sis Sis
Yowa
Sis ngati henele sis
Singa ndi Mokweka
Ngati henele sis
Zako Onesa Zopia
Ngati henele sis
Mafana
Ambiri
Akumahangu
Helele
Bali
boss
Uja
Gal music
Sam Chris
Helele
Uja
Sis
TV
Helele
Bali
Sis
Gade
Woma
Zina
Lili Bali
boss Gade Helele Sis Stella Yanga Diya Madi Man Stella Yanga Diya Tawa Man Wokam Fusa Helele Man Ako Zaini Ne Gentele Man Bena Kujika Stylong Gade Ena Ada Ina Ake Ana Choka Fika kwa male fans ya kuchonga Ngati henele Eman Peya man Ukangonfusa ngeye man Ukangonfusa skate man Haku uza senza siya kuyo mpapaka Mutu mene evi man Fusa evi man Kandi wanele pa TV man Dino chuka ngati Pizza wa CV man Inasa ndi wa mada se Ngati henele 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 Henele
Ngati henele
Sis
Ngati henele
Sis
Yowa
Sis ngati henele sis
Singandi Mopweka
Ngati henele sis
Zago Onesa Zopia
Ngati henele sis
James and Across
Ngati henele sis
Hey kuma Steve G-Track in the GD Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
vieni kwa hiki kwa. Kizimanga kuzimbizo siya lantena ndi anu wasi.